France.
Hey, young Lord, what you got?
I'm not going to be able to do it.
Balega. No mame kaya gakholelwa kulo mculo engwenzayo. Every time I ask about the melody, ungitshela ukuthi hambi uyofuna umsebenzi. Uthando luka mama dololo, nentombi idlala mina ngathi idlala ibholo. Ono vele ngithemba iphupho lami, ngoba ngizele lona la eGoli. Abantu abakuthandi mongenamali, mongenamali message abayitholi.
Balega.